This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni, baphulaphuli baka Radio 7 to 9 a.m. Cape Pulpit, kuvelile kambene nenkelona othetha nani. Mphulaphuli yeyazi ke xa kubethe shithi loo nto mema umakhelwane umthumelele umyalezo mema umntakweni udadewenu mema ke abantwana bakho mema umyeni mema unkosikazi mema ii-colleagues zakho nabahlobo utsho ukuba ngabana uvelile ukunomathotholo ithi ke loo nto indaba ezilungileyo zashunyayelwa ithi ke loo nto ubulungisa bukathixo buyashunyayelwa ubabalo lukathixo luyashunyayelwa indaba ezisindisayo ziyashunyayelwa futhi ezikhululayo zizo ezizishunyayelwayo apha ithi ke loo nto ke mphulaphuli bameme benze bazi bazise ezike sizawu tyatyadula sigqibezela kodwa ke nangona singazugqiba kodwa ke siyagqibezela this series yethu ethi The Righteousness of God Through Faith okanye ubulungisa bukathixo ngalo ukholo yeyokugqibela ke lena namhlanje esizawungena kuyo siyaqhubeka ke sizoqala pha besiyeke khona kule veki iphelileyo phambi koba ke siqhube masithandaze Our Father and our God, thank you for this opportunity. Thank you for your grace. Thank you for your mercy, your kindness, your presence, for we know you are here. Thank you that you hear our prayers, Father. Lord, in Jesus' mighty name, sikunikeza udumo, sikunikeza uzuko, sikunikeza imbeko ngoba zikufanele. Akekho fana nawe futhi, akekho ongalinganiswa nawe. Wena ungulo othetha ngento ezingekhoyo ngathi zikhona, zitsho zibe khona. Ungulo othetha kungekho nto kutsho kudaleke. Wena our Father and our God awuxakwa nto unako futha kukhonto ekunqabeleyo. Wena ungusonini nanini, ungusomandla. Wena our Father and our God, ungumdala wentsuku, wawukhona umhlaba ungekabikho, wawukhona ungekadali, unguthixo futhi ungashoti nganto. Our Father and our God, we worship you, we adore you. How awesome is it that we can worship you? How awesome is it that we can lift our hands, that we can shout with our voice and worship you? How awesome is it that we can mention your name and shout your name, O Lord Jesus? How wonderful, how glorious that we are chosen by you, chosen to become the children of God, that you have made us. Uba sibe ngabantwana bakho, thixo wethu namandla onke. Usenzile, hayi akukho ngemisebenzi yethu, senziwe nguwe. How wonderful is it that wena wathatha intshaba zakho, thixo wethu namandla onke, ngoba besizintshaba zakho, and you adopted us and made us to be your children. How wonderful is it? We worship you, ke our Father. We worship you, and we will not keep quiet. We will worship you. We will adore you. We will glorify your name. We will shout off your praises, our Lord and our God. For you deserve our praises. You deserve our adoration. You deserve the lifting of our hands. You deserve every move of our bodies. You deserve the fruits of our lips. For there is none that compares to you. You are great, you alone, able to do exceedingly abundantly above and beyond all we can ever ask, think, or even imagine. Our Lord and our God, we thank you. We worship you. We worship you. Great are you, majestic, powerful. Lord, we worship you. We worship you. We worship you. Wenobeka amaxesha kodwa ulawulwa ngawo ngaphandle kwawo. Wenoseka iziseko zomhlaba zehlabathi on nothing. Our Father and our God, we worship you. How awesome, how glorious that we should be called the children of God, for that is what we are. Lord, in Jesus' mighty name, we worship you. We worship you. We love you. We adore you. We adore you. Thank you that you are in this place, Father. Thank you that your presence is here and that your presence is in every home that is listening, Father. Lord, in Jesus' mighty name, we pray. touch and heal every heart, Father. Egameni lika Yesu, fika bawo, chukumisa inhliziyo zabo, ngoba utshilo isandla sakho asikude ukuba singesindisa. Waba indoda yomvandedwa ukuze uthathele kuwe yonke imivandedwa yethu. Philisa abo banemivandedwa ke Thixo wethu namandla onke. Enkosi bawo, enkosi ngesenyulo, enkosi ngokuba wasazikwa ngaphambili that was khetha and set us apart for your own purpose and your glory, Father. Lord, in Jesus' mighty name, we glorify your name, we worship you. How majestic is it? Oh, Lord, we worship you. Oh, we worship you, we adore you. We thank you for your love. We thank you for your grace. We thank you, Holy Spirit, that uhlala ngaphakathi kuthi ezinhlizweni zethu, that you have made your abode to be in our hearts. Thank you. We adore you. In Jesus' mighty name. Amen. Ake mpula pulisi ya bulela ke kukute watanda zanati. I can ukanye ndia uva ubu kobake umoyo ngwele his presence. Ndia temba na awe kapekai bangabanu ya buva. Bendinga zlindi langu ba diso tanda za gangaka. Kotwa ke ka ekona kumele simdumise simnike zudumo uzuko nembeko ngoba ke zimfanele mpula pulu wetu. Masibuyele ke payana kwesa sifundo kwesa bese vale ngaso. What I will do, ndizawufunda ke ndisusele pa and then xa ndigqibufunda ndishwangathele. So susususu pa kwaba seRoma isahluko sesisithathu verse 21 ndifunde ndiyokutsho phaya phaya ku verse 31. So ndizofunda ke then sanduleke kuthetha. Ngoku ke kubonakaliswe ubulungisa bukaThixo kungekho mthetho bungqinelwa nguwo umthetho nabaprofeti. Ubulungisa ke bukaThixo obungokukholwa kuYesu Kristu kube bobabo bonke phezu kwabo bonke abakholwayo. Kuba akukho kwahluka kuba bonile bonke basilela eluzukweni lukaThixo. Begwetyelwe ngesisa lubabalo lwakhe ngako ukukholwa ngentlawulelo ekuYesu Kristu. Highlight that part. Athe uThixo wamisa ukuba abe sisicamagushelo ngegazi lakhe ngako ukukholwa ukuze bubonakaliswe ubulungisa bakhe ngenxa yokuyekelelwa kwezono ezibe zenziwe ngenxa engaphambili ekunyamezeleni kukaThixo ukuze bubonakaliswe ubulungisa bakhe ngelixesha lakaloku nje ukuze abelilungisa kwangomgwebeli walowo waselukholweni lukaYesu. Luphina ke ngoko uqhayiso luvalelwe ngaphandle ngamthetho mni na ngowemisebenzi na hayi ngomthetho wokholo. Ngoko ke sigqiba kwelithi umntu ugwetyelwa ngokholo kungekho misebenzi yamthetho. Phinde naleyo uyibambe. Kanene uThixo ngowamaYuda odwana akanguye na nowentlanga. Ewe ngowentlanga nazo ekubeni emnye uThixo oya kugwebela abolwaluko ngokwaselukholweni nabangengabolwaluko ngalo ukholo. Umthetho ngoko siyawuphuthisa na ngalo ukholo nakanye siyawumisa wona umthetho. So now, izinto endifuna okanye ezinye zezinto endifuna ukuzihighlighta kuwe. Number one, kukuba ngabana sonke besonile, we all fell short of the glory of God. So sonke besonile sizizoni, so besingenabudlelane noThixo. Now this is what God did. Uthumele uYesu Now, xa ithumela uYesu okanye uYesu xa nangabana esifela. This is what happens. Xa nangabana uYesu esifela. Into eyenzeka usiyagwetyelwa. Bekufanele ukuba kugwetywa thina. Then ndaweni yoba kugwetywa thina, kugwetywe thina, sagwetyelwa. Ukugwetyelwa yinto bangabana apho wena bekufanele ukuba ufunyaniswa unetyala. Yena uYesu abe netyala okanye abe lityala lakho. Apho ubonakele wenze gwenxa, yena uYesu abe bubugwenxa bakho. Wena, nje yena nje abe bubugwenxa bakho, wena ube bubulungisa bakhe. So it goes back to what I said in the beginning that this is a great exchange that has happened. Thina besingafanelanga besizizoni, besingakufanelanga nokubiza igama likaThixo. Ngoba vele besingcolile sinyukunyuku. Le yinto andiyikhanyeli kunjalo, besinyukunyuku. Kodwa ebunyukunyukini bethu, ubonile uDadathu uThixo xa ethetha namaYuda phaya kwincwadi kaIsaya. Uthi, izani sibonisane, zonke izono zenu ndoninqobela, ndonoyisela zonke izono zenu. Uthi inye into enohlula mna nani okanye eludonga phakathi kwam nani neyenza ndinganiva xa nithandaza zizono zenu. Now ke ngoku uzisa isolution. Isolution uyizisa kanjani? Ngokuba agwebe isono. Listen to this. UThixo akagwebanga mntu, ugwebe isono esomntu enyameni kuYesu. Ile ndithi iBhayibhile uYesu waba sewenziwa isono ukuze thina senziwe ubulungisa. Now when uThixo egweba akagwebanga mntu, ugwebe isono somntu, wasigweba kuYesu, washiya umntu emenza ilungisa. This is one of the things you need to understand. Ilendo athi uRomans 8, athi there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. There is therefore now no akusekho ukugwetywa kwabo bakuKristu Yesu. Kugwetyiwe, kwakuzange kugwetywe mntu. Kugwetywe isono somntu, sigwetywa kuYesu enyameni. Ukuze abo isono sabe sigwetyiweyo babe bubulungisa bukaThixo. Bangabisabi naso isono, meaning isono sabo sithathiwe, bagwetyelwe. Bagwetyelwe bese sithi ke bekungekho ngamisebenzi, bekungekho ngamthetho, ngoba phansi komthetho akekho namnye umntu who is declared righteous. So umthetho awenzi lungisa, awukhuphi malungisa. But yintoni ekhupha malungisa? NguThixo. Ngokholo lomntu, ukukholwa komntu ekholwa kubani? KuYesu. Atsho umntu ke ngoku athini? Abe lilungisa. Masiqhubeke. Masijonge phaya isahluko sesine. Romans 4, sijonge verse 11. Verse 11. Waza wamkela umqondiso wolwaluko wabali tywina lokuqiniseka lokuqinisa ubulungisa bokholo. Abe nalo esekungalukini. Ukuba abe nguyise wabo bonke abakholwayo basekungalukini ukuze ubulungisa bube bubalelwe nakubo. Now this is what Abraham did. Wakholwa kuThixo, wakholwa uThixo, uThixo wabe sembalele kubeni ba ulilungisa. Now uAbraham, it Bible, Abraham believed God and was accredited to him as righteousness. So Abraham akasebenzanga. UAbraham akathobelanga mthetho. UAbraham akukolwa luko. So akuyonanye into enomthetho phakathi eyenze uAbraham bangabana belulungisa. Abraham wakholwa uThixo. UThixo wabe se creditor ubangabana ulilungiso, wampha ubulungisa. Nathi ke ithi ke ngobingebi ethi umphe obubulungisa hayi ngenxa yolwaluko, umphe obulungisa hayi ngenxa yomthetho. Bekuphambi kolwaluko, number one. Bekuphambi komthetho, number two. Meaning akukho msebenzi wenziwayo ukuze ubani abe lilungisa. Now what I want you to see kubangabana throughout the book of Romans, umbali ubonakalisa uba ubulungisa bukaThixo buyakwazi ukuzemntwini. Xa busize emntwini abuzi ngenxa yobumntu esebenzile. Akukho msebenzi umntu ane ability yokwenza ongamenza abe lilungisa okanye abe bubulungisa bukaThixo. Akekho umntu one ability in themselves to be righteous, not a single one. But uThixo ebonile our weakness, our inability. Wathumela uYesu kuze uYesu abe sisono in our place. Athathe isono sethu and become isono ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo. What I want to emphasize is that uyayiphiwa le nto awuyisebenzeli. Kufana noba uthi ungeyo homeowner. You have no ability, no funds whatsoever to buy a home. Wena uyena ufana nobumzekelo urhulumente apho akuphumzi. You become a homeowner without working, without earning. It's a free gift given to you by urhulumente. Ube nomzi ongowakho ophiweyo noba ke ngumntu okuthengeleyo akunike. You paid nothing. You did not earn our sebenzelang, but it's freely given to you. And because it is freely given to you, you become then ndoni the homeowner. Hayi ngemisebenzi, not by earning it, not by what you have done, but it is what God has done. That's what we need to understand. That this is what God has done, not what we have done. This is the doing of God, not the doing of man. This is not our doing. No man can become righteous on his own. God makes man righteous. God makes man to be the righteousness of God. So if you understand that and accept it, yonke into izoba lula ngoba into eyenzekayo wena kuyavaleka ukuthi uzama uthandaza uThixo. Uzama, whether you are asking for something or what, kunento apha kuwe ekugwebayo ekwenza ukholela ukuba ngabantu uThixo wena akazukuva ngoba wena wenze uABC. Ukholela uba wena uThixo akakuva ngoba ulohlobo lokuviwa nguThixo. Ithi nivumelane nawe awululo, kodwa uThixo kwenze uhlobo lokuviwa nguye. Understand that. Akukho ngokwenza kwakho, kungokwenza kukaThixo. UThixo wenzile, uThixo ukwenzile, uThixo ukwenzele, uThixo kuxolele. In fact, uThixo akakuxolelanga, usisusile isono sakho. Usisusile kwaba ngathi zange sibe khona. When esisusa, akasisusi kusheke remembrance. Usisusa kube ngathi it never existed before. So uThixo usisusile yimvana kaThixo ethatha isuse. Meaning, ithatha isuse. Ekususweni kwaso asisekho. Yenza loo nto kusuke ukuzigweba. If you believe this, I promise you, ukusuka namhlanje uzothandaza, ubone impendulo zemithandazo yakho. Igoba, it's not that God does not hear your prayers. It's because you condemn yourself and you don't believe that God can hear you when you pray. Ndifuna ke ngokutshintsha your mindset, understanding that you have become the righteousness of God, hayi not by works, but ngokwenza kukaThixo. God has made you. You did not do, you did not make yourself. God made you to be his righteousness. Therefore, God hears you when you pray, when you call. He even says, before you call, I will answer you. Before you call, I will hear and answer you. That's the God. He is faithful and he is honest. He is not a man to lie. Uyakholwa ke mphulaphuli yenza lo mthandazo wemva kwam. Ithi Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela izono zam. Ngena ke empilweni yam ube yinkosi nomsindisi wempilo yam. Amen. Buwenzile ke lo mthandazo, ndikrwece phaya kuFacebook ku-inbox ndizokwazi ke ukuguida ukuba ungenza njani ukuhamba le ndlela. Siyabulela ke ngexesha lakho ke mphulaphuli. Kude kube lixesha elizayo. Amen. Be blessed.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.